It's only entertainment.
No, 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 no.
Yeah.
Namadingo.
Physics. Very good, very good.
Ndiye sacha uta amakonda antu wamba. Chifukonde adatiringa ochuruka antu wamba. Antu wamba amakana ni manda. Akapala mula aso wakota wira antu wamba. Chinga wacha zaoneni. Chimamanga muzi mtima wa muntu wamba. Akadwalika alibenda rama muntu wamba. Cheni cheni chomwe amadalira muntu wamba. Nimpambu ya chahuta. Poona mdima achitamanta. Kuma alimba mtima kuti mumu samaria. Mkati mwakulira amumwetera. Ie alimba mtima kuti mumu samaria. Poona mdima achitamanta. Kuma alimba mtima kuti mumu samaria. Pakulira amumwetera. Alimba mtima kuti mumu samarira muntu wamba.
Yeah, yeah. Very good, very good. Everyday people, everyday prayers, everyday struggles, I hope somebody cares. Power to the people, life is unfair. Focus on the feeble, not foreign affairs. Alibe bodalira, alibe kokalira. Ama zimvera chisoni akaziona pamira. Ama kumbukira munadi simzadisia. Simungata echi pangano sinu wakalatia. Kumafika pokalamba pano ni chisomo. Mtu wamba moyo wake umachuluka sikomo. Chito sikusowa palibo tegula komo. Tima buisana kumbuyo tokato kasumulomo. Mtu wamba akwine ndengo wanji. Baibulo atsegule machapta zanji. Mapempelo abwile ntawi zanji. Kuti zizimu yendela apange wanji. Yeah, yeah.
Kuma alimba mtima kuti mumu samaria. Mkati mwakulira amumwetera. Iye alimba mtima kuti mumu samaria. Powona mdima achitamanda. Kuma alimba mtima kuti mumu samarira. Pakulira amumwetera. Alimba mtima kuti mumu samarira. Muntu wamba.
Better good, better good.